Banona chungu. Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
JB.
No more.
Kampana kandalama. Yeah. Them homies never smile, pas switching a teacher yuma. Ni massage faces na meno baluma. Kea koka ngono ke wagwila manuna. Bachekele koma bine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. Anen something gwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joke. Chosa hapa try joke. Nisontele ni pali jopu. Mtu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Ngaufu na chinja citizenship.
Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Sini mafomelo choka monyoro. Nikangena mukaleza njazi. Mpamfu kumanjani swazi. Banoni banona chongo ba bras. Ngauma kwa tatindangale chapaz. Wesa chitika kunoba mamdoba. Walungumbu wa sanduka amdoba. Nioka bochila Oktoba. Ngeche zeneba kutia ni ma leftover. Ife nabana mayati palispark. So akangena muji ya listak. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonshlet na chifat. Sini kumbuka djeni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pod beni. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. 1 paka 10, 10 paka 20. 20 to 30 no yamba again. Bili mumaveni, sima kokeni. Nifuna drama pochaya menteni. Makwacha madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga va mea, nine am there. Bonse va yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fea. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwanisa kunkala no maafu. Pama ipanga tindilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.